DJShowstep.com.
Just when they thought it was over.
I know you're gonna dig
who
this.
Who can mock it, you? Yo, Israel, I see you. Let's go get him.
Show him a bet you one ball. Got it in bed, I wear. If you're a man, I wear. If you're a man, I wear. Uguchi, la insasa, la umbi. Everything is sweeter with you. Chihuahua, now you have your one.
What up, Mr. Showcase?
Gucci like a T-bone, a Bambi, yeah.
Muchalo and Chichi, Swile, Fiamma, Slay, Queens. Na pesa ni patienti, muchi tenge si ketelo chain jeans. Akari cheti senti, apa fonse va fake ni panja. Tia mami ni grill na kwanja, sewa bibi jisunge che panja. Siku funche ni chikondi cheni vela, purizi osa na mizi la ganja. Ena side mujajasi, bauze basunge mabendikti. Nero njabu tulavasi, nariba mwena de kanji zitanditi. I would trade everything if I have to, just to keep you, I kid you. Nah, pantu in it.
Chawa mambe fye one ball. Kate timbe na iwe. Ifila mba na iwe fyari wa mapo. Ukuchi la insasa na umbi. Awe mwandi chawa mambe fye one ball. Kate timbe na iwe. Kapentana iwe fyari wa mapo. Ukuchi la inkopo. Everything is better. Everything is better with you. Everything is sweet. Everything is sweeter with you. Chihuahua na you have ya di wama po. Uguchi la katibo na bambi. Yeah. Oh.
Ichike mwiko chesu weleza apale. Wante mwene nishi na rifeka bale. Sapon sekonde ewe teti ushale mami. Kukushane wunsha katale. Nolo beshi teti wakupale. Tie tunde kuna muka lale. Ida loyo love, muchichi for what it have yose teti nkulabe. Aleshe ku campaign, never. Ukula ndefa campaign, never. Never ufuwa ya fewebo. Teti bakuwa nishelebo. Eo tu afika puapa. Noro chive shali teti fi puapa. But if you God forbid you wafuwa ya ukuya, I want you to know.
Chawa mambefye one ball. Na teti mbe na iwe. Ifila mba na iwe fiyari wa mapo. Uguchi la insasa na umbi. Awe mwandija wa mambefye one ball. Na teti mbe na iwe. Kapenta na iwe fiyari wa mapo. Uguchi la inkopo. Sweeter with you, Chihuahua, na you have yari wa mapo. Uguchi la katibo na bambi, yeah. Oh.
Some of these days are rainy, some of these days are dark. Some of these days are lonely, you the one that always got my back. Some of these people are funny, why you all at your life in your journey? Some of these people, my honey, are so poor, all they got is the money. Some of them focus on making it. Iba ibala mukazi kunyumba. Wagula maburiki na cement. Iba ibala lafu ndiye nyumba. And some girls are like tizaji alafu. Tizankala puanji no maafu. Anyway it is tough, but in a
chawa mambefye one ball. Na teti mbe na iwe. Ifila mba na iwe fyari wa mapo. Ukuchi la insasa na umbi. Awe mwandi chawa mambefye one ball. Na teti mbe na iwe. Kapenta na iwe fyari wa mapo. Ukuchi la inkopo na umbi, yeah. See, everything is better. Everything is better with you. Everything is sweet. Everything is sweeter with you. Chihuahua na iwe fyari wa mapo. Uguchi la katibo na bambi, yeah.
Shabwa dia kalan dadli. Musa Mwenga, Frank Sims, FBI.
DJ Showstead.com.
Wadia Kalandanya Music Promotions.